jamde jetati pawi silmaji chapantati do e Dakar yonti wakati nantinde on kabaruji di
Aisha so
teddube hedibe refi fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabaruji guiné fedde société civile FNDC noddi dartingol seboji fodde yontere dum ko tiagalande horejo keso go musede a Oumar Sissoko embalo nyagi be dum gam wallide koyde jamde fedde de woni e dabbude ton e der leydi guiné Senegal mo bundiral politique bietengal wallu Senegal uddi orgal mum hanki to pikin yimbe mabbe hewbe tawtarama gal kawral tiagal orgal baldinoga ego hilifa be kan landa e der on diwan podi pol gunyande chapantati ego lewru jediburu ketrenen jantore Ibrahim Nyo
kota diwal pikil legal gal ginawray ardibe dogol wallu Senegal kawritno tiagal non de wiya lamdo kiddo leydi Senegal Abdoulaye Wade ma tawtore gal don dental hewbe yimbe ngarino Mamadou Lamine Diallo goto e ardibe gomu wallu Senegal
beaucoup de satisfaction
ko weltare maunde min jirlima e der Senegal fof min jokkondiri e besmu Senegal bi horeje Abdoulaye Wade ari e kala saha ko min dadibe ko min gendi anko mamin duttudum teddugal tay ko okkudum polbu e der falnde pikin nyana chabantati e gondi wuro jeedo buru hitande ojonnaaji didi e nogas didi
le 31 juillet 2022
hayamde nogas e go Abdoulaye Wade yettaaki hadani wiide Mamadou Lamine Diallo kambe be damini ganyade e supngoji député en
population bes ngu pigin hande miden do e jonde sakkitinde rendinde yimbe be fof ngam be jaha wotode nyaade chapantate go lewu jiru muru inshallah firti ko min kaptat sul sar yan korundu ngam dum lato non kuma njubudi wada
garal lamdo kiddo mo leydi Senegal Abdoulaye Wade ma beydu ko heewi sabu non kanko ardi dogol wallu Senegal kanko ni mo wot nyane alet o e diwan Dakar Ibrahima Nyaa Dakar RFI
jihadi yankobe wiyetebe shebaben jani hanki e daka konunkobe to kirol Somali Ethiopi ha addi jagundiral konunkobe Ethiopi chakti wonde be duttibe kadi be basnibe ko hewi kono Nigeria nantini hanki heyi tude rewbe dido shiboko dubi jetati tiagalne gomu jihadi yankobe Boko Haram wujunobe be rewbe dido ene jeyno e jangobe temmede dido e chapane jedidi e jeegomo a yarate nobe e dubi sappo e didi fay sappo e jenayi hitan ujunaji didi e sappo e naytobe noto shibok funangere o Nigeria berewbe dido ko bocciti e ladde sambisa a habbe jetti to wuro bama to be jehi e juude konu kobebe to leydi Mauritania dinioji ene njokki ko fati e nyaagade lawdin gol debdi gendije de ardibe golle de kolliti chalaki demgal arab kono be nyaagi ko yo demde leydi Mauritania pot to bangi hakkeji ketone jantore Ahmad Diallo
temet limtinde e taraniebe demde gendi badi seppo to yeso sudu sardi yeji leydi Muritani nyaaka tobe lawdin gol demgal fulfulde e sonike e demgal wolof gol do woni lawol didebol e ndedo yon tere hono godo diñu ngam nyaagade pundugol hakkunde demde leydi Muritani doro gey ko goto e yubbinbe godo diñu
nande den ko lawdin gol di gol demde gendi demde gendi da ko pular sonike wolof hay arabere nde ko hen ja sabu ko demgal be ganduda Muritani kambe ko hebe ja wadde non yo lab en biyani wande en jangani arab en biyani wande eden chali arab kono eden chali on arab garbo tamde eden chali on arab garbo halfude buri himmude en garino do en balde bennude anala andi de sel puddino ma ren ko tantorbe ngari ebe pn ay wande ken arobe ken tokkobe hollido wande en jadani
tugulorgal leydi Mauritani ene heptini demde tate fulfulde e soninke e wolof ko demde gendi kono ko demgal arab woni lawdinangal e golle lam Hammat Diallo Nouakchott RFI
to France saria nane lo skude bibbe nay horejo kiddo leydi Gabon Omar Bongo hakkunde lewru jeego buru e lewru jeedi buru ko fati e jawdindi laban e be dewira njibore jawdi jenaari pondi labbitingol e kutorgol jawdi rendo Russie e Ukraine goto fofa nataka ke dido ko fate bombugol kaso gonde diwan seri ndibe do funangi Ukraine e saha mo ganduda horejo Ukraine Volodymyr Zelensky ene rewintono o charsugol garno la gabengura ngama kisa langura winder kono Russie tongi maybebe ko e yimbe chapande nayo kono kadi e chapande jidi enjoy wotbe taw ko ganyibe taw seri ndibe yadube e Russie to diwan Modonex tongi ko maybe chapande nayo en jidi do wondude e chapande joy e tati teddube hidibe on jarama ke tugol